Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamisare sappo ɗiɗi lewru janvier jeenayi yamre sokki nder maison de la presse Bamako jottinono ɗo kabaruji ɗi yumoro yigano. Ko nayri bangal birde liɗɗi yimɓe no wonɓe tokkucala tan gondi e gollude oɗo golle ñalawma hannde o ɓe mbiɓe gondi heɓude le hen dow ko woni arsuku maɓɓe. Yimɓele sappo e joyon keddi kili hen capanta ton woɓɓe kasen barmi le hen caggal ko gelle ɗiɗi ley laamu Kanga Ba o memindiri nokku noddirteɗo tombola kañe nokku noddirteɗo Danga. En kalawno kabaru yirwinde ɗelɗe ɗe ley leydi meɗen ndi fedde nde noddirta ɗum wonɗo jangguidirte jande dow dowre ley leydi meɗen ndi ndeɗo jangguidirte nde noddirta NCIP ɓe gaɗi batu mabɓe keñen jangguinoɓe hewɓe kañen tawa toon ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogui on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Birde liɗɗi ley laamu Kuthialo iɗum yahata iɗum heɓa sembe toon hollitawede nokkuli mabɓe mawɓe ɓe gondi e wadde toon wattu joni caggal cuuɗi gendi ndi ɓeɗo yimɓela no gondi e gollu toon golleji muɗum ɓe mbile ko warta ko du ɓe jirwinan ɗiɗo golleji ley laamu Kuthialo o foof e maggal muɗum hono wori Ousmane Niali Buuli.
Welen gana gendi gondi ley laamu Kuthialo Daraman Berde baro duuɓi nogay ana waɗa golle margal liƴƴi omo jogui nokkuji joyi ɗo toñinta ɓoccoɗe liƴƴi o sottira e maroɓe liƴƴi woɓɓe ɗum ana waɗa fo gollan hoore makko e wi makko.
Bon, mbiɗo waɗa margal liɗɗi saabi ɗum woni ko janngumi gollal ngal mbiɗa yiɗi ɗum sanne mbiɗa waɗa ɗum du saabi mi heɓa e nadde golle fo roɓata fo ana ɓuuri joɗade so tummodira juuɗe muɗum nde gollal ngal mbiɗa wawa daranade saɗɗawo e am fo.
Kilométre ngaji seeɗe ɗo hedde yaltirde gendi ndi marowo liƴƴi goɗɗo kañum ndu moƴƴini nokku muɗon duuɓi kewɗi omo waɗa o golle Demba Sissoko holliti wiɗa hannden ana faami golle muɗon fa sanne.
Liɗɗi ɓe noddirta tilapiya ɗi ka ɗon woni komi gatta golle muɗum keddiɗi ka fuu Bamako na région Ségou mi nultirta nde ñalawma hannde o kam miɗe mbawi wadde ɗum ɗomi jooɗi ɗo so a heeɓi hakke cofe temeɗe joyi ɗi ndesuɗa dow beene ma aɗa wawi rentinde tundi majji dokka liɗɗi ɗi ñaama ɗum aɗa wawi faɓade keɓal
jooɓa ɗum. Golle margal liƴƴi wona noon fuu heɓiri sembe ley laamu Kuthialo e wi rewɓe sottoɓe liƴƴi yogaɓe golle muɗon famaka sanne. Aminata Traoré cottowo liƴƴi gonɗo ley o nokku.
Margol liƴƴi ɗi ka wona ko anda sanne Kuthialo ɗo min kam miɗe miili gaɗoɓe golle o andana ɗum sanne saabi ɓe ɗonkoɓe sottirdeme liɗɗi ɓutti tawi minenne ɗum woni komi jiɗi.
Ɗum wonno ko argua toura heɓin studio tamani caggal ko ƴiwi Kuthialo.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓdi dow beme amen ande to dow page Facebook e compte Twitter studio tamani. Yimɓele sappo e joni keddi kili hen capanta ton woɓɓe kasen barmi caggal ko gelle ɗiɗi ley laamu Kanga Ba memidiri gendi noddirteni tombola kañen gendi noddirteni toon Danga iɗum ley commune Nougano hollitira wiide ɗeɗo gelle ɗiɗi kerdirɗe toon ɓe jeehi ɓe memidiri dow damaji mabɓe gonɗe toon ɗe wiyama duuɓi ñalawma hannden o iblisaji ana gondi immade toon ɓe pamra e dow damaji gonɗe hakkude mabɓe toon hono kanko maire nokku noddirteɗo Louga o wi wattu joni jaam e deƴere warti toon caggal ko maggal paɗen ɓe jottile oɗo nokku o waɗino Dango fewde mo tinno ƴayalonan timminirde basio hakkude ɗeɗo gelle ɗiɗi keɗɗe mo kanko noddirte Jakary Dia Camara yo kankone maire Nouga komo sifi dow hen.
Keñe won baasi gaɗɗo hakkunde gelle ɗiɗi le commune ɗo gonmi ɗo ɗum woni Danga kan e tombola baasi hakkunde ɗiɗo gelle ɗiɗi saabi nokkuto kanŋe ittete moɓe noddirta anteni koro suudu mairie ndu waɗi surore hakkunde gelle ɗiɗɗe won dabere keɓanaɗo baasi o yimɓe fa heewi ka fuu ɗali aduna nde gelle ɗiɗɗe fuu fa heewidu fuu barmi yimɓele sappo e joyon woni ɗaluɓe aduna ko ɓuuri capantaton woɓɓe barmi tomi gon jonɗo ka maggal paɗe en ɓe waɗi immade radio talde nokku o saabi mabɓe jaati waɗi so bidisaji ɗi ɓuyiti so wona ɗum wakkati fuu walde ana hakkunde yimɓe ɗon so a yihi ɗum hoore heeɓi wadde saabi ko saria o wona ko teddina so ɗum heddirike ni du ɗum wona hunde muɗɗone fewi.
Hollitinde wiide en jaara nokku noddirteɗo An Songo wiyama mobilaji ɗiɗi iwrunoɗi nokku ganninoɗi nokku noddirteɗo An Songo noon mbireten yimɓele joyne kaɓorde kañen cakki toon ɗiɗo mobilaji ɗiɗi le nokku moɓe noddir toon kooɓe iɗum woɗɗire ngallure gawnde ko yaata kilogaji capantati wala fo moɓe karbi hen yonki muɗum ka kala koɓe tawi e juuɗe jamare nde fo ɓe jaadile hen fa laaɓi wala fo koɓe joppidiɗo hen le oɗo nokku en gardan wattu jonon nokku noddirte do kay imma daraja no gondi wadde ton hono kambe yimbe el iwobe le region kay o kanya fayotto kita e nyoro mango fobe gondi wadde noddango fodde lamo joto yel hono datol kay ngol hani mo intirede wattu jono fa dum faabo be sanne ko nayri bangal jahol e garol kedde mo kanko noddirte professeur kawro dukure yo goto gondo le pelle communauté kabar yirwere le lamo kay o ko mo sifido hen do faccitango ali sisi.
C'est un plaidoyer pour vraiment
wattu jone kala wono kabaru nyalawmo gondudo e lannede ko nayri bangal yurwinde delde de le leedi meden dum wada amale jangindirde mawnde le leedi meden nokku noddata NCP ko ni fana mudu faabe tuugo delde le leedi meden di be jirwina fina tawa kaje jam e teejer hakkunde jallinidi janginobe hewbe du kanyen gonno ton fa kebe famtar kedden Ousmane Nyaale Buuli
di nyalomaaji bangal ande kese hawrentini jangobe jande dow dowre kanya janginobe tewtobe ko faanda mudun yo yirwininde jande bangal demde leydi meden e wi seydu togula janginowo tewtowo demle meden nafamu en ana mawni sanne bangal yirwere leydi ndi
homo fu ana andi wiire yirwere leydi waawa yaade fe cangal hala hala ana jogi darne mawnde e yaagol yaso leydi so ara nana demde fa heewi sikka fu wala hen mo kalduda fu a famoro no yaafiri dum
janginobe tewtobe ana jidi fawade do demle leydi meden yalla ana darano bantare yirwere fina tawa meden ko waawi ya finde gonda le jam e deere professeur Denis Dunion janginowo NCP
avec la langue le demde amen deni woni ko min janginta yimbe be fina tawaji amen sa yoyi bangal kebe politique fayoto nedaku demde ni woni di hala mudum halte fudorde timmodde do hala demde hala mudum halte do woni ko be noddirta vivre ensemble
nyalomaaji bangal ande kese ana goddi e wadede le wattu mo himbe mali hewbe emle leydi meden darane no jirwirta
arande ni so neddo yuri bomo kana gandili saha leydi ndi kanye le wuddu leydi datana welti sanne san jabwan ye gelle mawde kanye e gelloy pamoro idu wela bernde mudun sanne ila waydi denagu naati le leydi meddi ndi dum buri dubi sappo nyaloma handen o hono konayri bangal yaade el nokkule de dum wana ko yaafe bamdo so nangi dati di fu a tan reedu mudan he pep sabide holta ko yelan yotto jam e tejere hono wori ali sisi
arande so are hanno le sa hallindi wattu fu so bisu o dari ke fa yimbe be juula no nanda o do soifa fu aya mo fu ana hanyo tewtude jonde mudum dum le dejere wadanno dum le mobengel kuyal tam jiatano yimbe ana gajo wobbe ana sojjo wobbe du ana hedo jimi donno mobel o kanyu kana hinni donnugol mobe mudum homo fu ana heppi yottaaki to yatatu le mobengel finatriji di atawam dawobe ana yewa sella o no wurdi kaaje mawde fa yotto dabaji ladde fu ana mateno do datongol ga hande ka yimbe micitito dum tan kuyal matete no do le dawol yaade le sahal leedi amendi latige kulul hande le sukula mawdo yimbe le dawobe nangata dido dati hande ebe kuli hippere na du fati mobel mabbe nabbadu bom le sahal leedi amendi le njarindi ngarduni mobel mada so falikeno kulul fu amatetano ngale nyalomo hande o so mobel ma darike le njarindi homo fu atawa du'a wuji wondi fayso ayihi neddo goto do moto a holtaako hono no holitiri wiide mbawbe hala weltare fu qura jam
honno biire terno weltare fu qura jam yo lando wartiri jam e dejere le leedi mi dende nyaagima lando hono kala neddo cawdo anya bondo fu yoro bone mudun e yawtudo mudun e biyal lando wallu gonga do woni furdu kambe toña be yo lando itto hakke mabbe e toñu be so lando jabi do kadde ten betande kabaruji bi yewtere meɗen nde en garan halde ko nayiri bangal ñawuji mattiɗi soɓami fa ɓuɓalla fuɗɗi le leydi meɗen ndi le ɗiɗo ñawuji durma kaña fa yettoyo ɗoyro e ñaw buce fo ana mate kamɓe humniɓe kabaru cellal ley doctoreje ɗo bamako ɗo ɓe mbi hisa ƴeewi ɓurɓe fu tampude yo ɗum sukaɓe noon ɓe mbi ko latto sababu muɗuɗu no wattuy ɗi mbayltirtono kamɓe ñawoɓe jehoɓe ley doctoreje ɓamde kayi fa jottoɗa segu kaña e bamako ɓe mbi eɓe jogui tiɗalaji mawɗi ko nayiri bangal noɓe cawrirte hono wori Ousmane Niali Buuli
suudu docteur CCRF commune 1 Bamako ñawbe hebbe warab le on kusabe ñaw buje be sukabe e wi docteur Wazoum Koulibaly horeje pédiatrice CCRF commune 1 Bamako buubal e henduji beddata ñawuji pofalla hedde sukabe
les infections respiratoires
ñawuji fofango buri ñawuji di fu hewde sanni sukabe be du mudum wudi seeda ana wawi hebbe tiddalla bangal fofango so hono si dido ñawuji nangi dum ñaw o ana wawi sattude falato ñaw nango buche bako kay ko nan
tiɗɗal pofalla sukaɓe ɗum waddi ɓe rewɓe ɗiɗon du Mariam Tal e ya Mariko inniraɓe ɗiɗon joguiɓe sukaɓe ñawɓe ɓe kolliti wiide ɓe daranama ley dusude docteur fa gasi
suka an gardum docteur ɗo o ɗojjan satu fa o tuuta ɓe mbindanimen leɗɗe jonka santi seeɗa leɗɗe ɗe ɓe mbindanimen ɗi fu goto goto muɗum ana yetto ujunere sefa so gonga Allah o hande ka ana santi sanne suka an gardumi ɗo ana heeɓa balɗe tati joom terɗe makko ana wula taw jamma ɗum saabi so ɓammi anniya waddude mo le suud doctoroɗo ɗum
segu le o wattu ñawuji buuce hono durma e ɗoyru woni ko ɓuri matede wonno ko horeɓe suudu docteur CCRF famori dumbiya segu ko kolliti wiide médecin chef docteur Issa Bensakour holliti en hono ɓe daranirtoɓe ñawɓe
warda so ƴeewa hoore muɗum le suudu doctoroore ɗum woni ko naarda yimɓe ɓe satu mi puɗɗiram cafaje ɓuytuji nawala o ɓunnoji calɗi joomu soɗum satti sanne ɗum mi dokkam mo poɗɗe goɗɗe mbawɗe sawrude ɗum tiɗɗal momi gondi fewde muɗum sanne o ne cuuɗi doctoreuji ɗi ni woni rafi heɓugol cafaje satu tiɗɗal goɗɗo o ɗum woni ko yimɓe ɓe heddoto cuuɗi tawa ñaw o ana mu'en fa so ɗum satti fu soɓe immo ɓe gara le suudu doctoreore ɗum ne ana wawi waddude e maɓɓe ñaw buuce nawɗe sanne
ley on nokku waroɓe sawrade yogaɓe ana mboyto ley maɓɓe ana hen kadiatu traware e wi makko heeɓi tiɗɗallaji ley ko
heɓugol cafaje ɗe ka wona hunde miwine feyi ɗon ɓe killaka feyi ñawɓe sakkite ko jami doctoreore ko min tampi sanni fade an yiɗude doctore e miloji an min ka ɗum ka an hani waytade ñawɓe mbawɓe joɗade fa ɓooya doma ana hani sendede ñawɓe ɗum mbawa domde
tawene to kayto ñawɓe yogaɓe ana belti no doctore en ɓe daranirto ɗum ɓen e wi o neɗɗo goto mo ñaw ɗoyru woni e muɗum doctore en ɓe darane kam
min ñaw ɗoyru wonno e am ila garmi ɗo cafaje fuu ɗe kandu min ka mi heeɓi miɗe santana sanne ɗum wattu fuu no garmi ɗo mi heɓan leɗɗe an ɗe tawi mi joɗaki mi dooma miɗe yetta sanne doctoro en le immadaraji ɗi ɓe gondi wadde ɗi
ko laati fuu doctore en ɓe ana mbajo himɓe ndento e collaji ley o wattu eɓe darta himɓe ɗo ɓorno karle tedduɗe fuu ɓuri sukaɓe himɓe nayeɓe